Christmas.
Amara na bukujako, tanya no musaiko. Jangwe neri Yesu injibi agaba, ungaka munene, wakaba yetaka borura. Wakaka sachi muncha zari ubwa, usembele, utukuzebe. Zisembete bambi zibabiririza mirembe emitima gy'abantu najolo bambi jiweuke mirembe nga nanyini nsero Mukama Katonda natero kuzala omwana w'omubwati gwe yayita Yesu anunule nsero. Yesu wa Karimu yampisiza mu bizibu byonna byonna. Yesu wa Karimu ayamba buli muntu yenna yenna. Yesu wa Karimu ayaniriza buli muntu yenna yenna. Yesu wa Karimu asangula amaziga gonna gonna gonna.
And a happy new year. A production from Dream Studios, producer 2K.